with the drama guy. Kutoka Mazabe, picha twazi twanga kisera.